sai di balenza. BBC once again. La donna lao, ila michano. Tukusa moi.
Nazuka ghafla kama my face kama black ninja. Ninakotoka wrong time kwa rhymes na chinja. Walo kutuma pande iza wekulostisha. Tumetumwa na avande, you know what time it is. Mina itekedeza amri doma na nafena bidi. Tukusa, usitaribu kutukusa, tumeshushwa. Kesa na mabiti na usingizi no. Kututume kunje suda tunazimisi do. Katutuma shoko suki black ninja.
Limasa from Tukusa, ima de doni, ima de sensei.
Usitike kulita matani, tuna ugwadu njumba kibenten. Kremsa shoto kwa booth, straight ass, speed no pen. Penless, paperless, everything wireless. Dada fatali boki fikisha mileage. Usageje na dai change, tanboya na dai genji. Nangoma megomba kufika bandari, kwese limikata.
I rip the sure shot that makes your head rock bop. Official bongo boom bap that makes your heart stop. As niggas swap for guaps, some switch to the ops. My circle I crop being judged at dreadlock. So one beats a hop and lip, my first sit stop. And bust like a chewing gum that never goes pop. When the needle drops, no dance floors need to get mopped. Four smooths get you dropped if you're looking to get popped. So we chillin' in complex simplicity. In the absence of complicity, flexing abilities. Passed down from future ancestries. Spittin' soliloquies with ease, making dark teas. As we do what we got to, cause we get from what we do. That's staying true, the real is all we give to you. It's the same old, same old. As we grab the microphone, we let our words unfold. Now dig it, y'all. As we do what we got to, cause we get from what we do. That's staying true, the real is all I'm giving you. It's the same old. Same old, as we grab the microphone, we let our words unfold.
Siku peshi minagawa bila riba, huu fundi niko deep. Nazungusha vina kama nungwi. Rapper wakubusti, huu moto haugusi, hauna budi. Mimi ningariba, we ni kungwi. Petafu, sinifungie vio, sina shida, sio kilema. Na run kila chocho bila ndinga, nikivimba sitishiki. Na watoto au makinda, mdogo mdogo, bwana mdogo, adima bro na wakalisha. Hizi sumu, muaji naitaji hati miliki na imba ngumu. Paka demu wangu hasikilizi, mbegu ineza geuka msosi, alafu shamba likabaki, bwana mdogo. Njo chukue mia ukalie ndizi. Ujio wangu mangamizi sina fair. Nikituwa wabubezo kubashiri watasema nilijua. Dobi natakatisha vese nikifua. Ningeingiza vese kubwa hawezi kutanua.
Pindo kichwa ndani ya Tukusa. Wanafichwa na ugusa gusa. Hapa ni shaba yu hinda ponda mpako wanasusa. Ukisikia yaa semikuwa la fimbo ya Musa.
Sina shida ya promo ala mpango wa top 10. Yazi ninaongozwa na black ninja captain. Skimbirie kuchana rudi ni shure so men. Pombe sigala mbaya hila kaya chome.
Mama mkanye mwana ukuruma somales. Wamestali kwenzi na wazibu sibebele. Wejifanya nekano au tatumbiri. Lakini kwa mechano andika pa unasubiri.
Kado unikado sila kado vuta banke. Natembeza bagola paka kwa mparanke. Mriona dongo fish nye mkaju wa makake. Na vesi zenu pwa emu unendeli mjipake.
Naongoza msafara wa masoja vikosi na sio mbagara. Intelligent toku kambini ukosi mijadara. Yapo kwa watu mia wazima pakosi mafala. Tunaishi nao kibishi mabosi mangala waliopo kwa setting. Na wabudu bullet they're acting. Mabosi wenye kutoa mitonyo do shinde betting. This year by ride for my fucking self yeah. We be normal like OGJD's on my shelves yeah. Being alive is a fucking blast. I got everything I want but still I'm lacking stress yeah. Real fact while I so shesh yeah. Only with chicks we ain't banning chess yeah. One love 12 shares.
One na mwenye dam. Jua sina zam. Msimu, majira, wala wam. Nikikunja ngumi, jua natoa tano. Misimamo si vunji bora ni vunje usiano. Siku zote na kesha nikifanya kwa makini. Kama kulala ntalala sana kaburini. Sijuti kuwa mimi na stamani kuwa wewe. Atasijui ni kwa nini. Maneno matupwe ya pendezi. Kila mali mini mkali kuanzia mita ya mbezi. Unajidanganyo na kusema siwezi. Wakati atademu wako na kubali. Japokuwa sibembelezi. Ukweli ubadiliki kwa matumizi
yeah.
Mungu nao niembe la haina ladha ya dodo uwezo. Kwenye yes, mchezo nafanya ntimize ndoto. Mini sumu ya hatari niweke mbali na watu.
Hey yo, watu megutuka man. Uko mkubwa po Tukusa clan yeah, yeah. Nataka kujoin jazungushe sign. Everywhere you go, anything you do na paswa kukumbuka sini pro when your future plan.
Say what?
We don't need no traitors. Dance me and me and don't entertain dancers.
Dancers?
I wonder why you wanna be a gangster, nigga. Sizani kona farm hini danger.
Danger.
Tumezungusha nyata tumoto. Sije peku peku pizi vavya tu koko. huu mchezo unazidane na unagaucho, utatoa mchango gani sana sana ucheze faulo. Squeeze na haribu au natibu maumivu au ni kipi naweza kuexaggerate kama kiki au mchizi na uvivu au ni gwiji la magwiji au ni jibu kwenye public debate ama media. Saivi tupo doxi, tukikata beli za midundo na mirozi. Tagi langu na wendangu ni mikosi, sasa fanya for you one for the force.
Killer rapper ni rapper like so killer rapper gifted. I mean it, kuwa mimi uwa lifted ninja, set out cha dulu mentality. Rappers wana upungufu wa bass physicality. I got key to my city, sio ni kanibaa wala pabu, it's not my publicity. I've been busy, I've been digging, mazishi kwa kiwanda cha rap, I'm still killing. Nikisikia beats lip sync kama nimebinyo goro, shout out to Moporo. Wanaume watemeke bado wamekuwa mamoro, domo wato boy ninja ameficha mchoro.
Bora enzi za mitume na wambia, saivi kuongea sana unafanywa kinyume cha sheria. Tafuta manzi tulie umkune bacteria, hawezi pass utastart mepack barrier. Wanauliza nko wapi wanipati area, hii game ni shule we class failure. Style wezi kucheza ondoka, dambi nyingi umetenda, okoka, ogopa. Dili kakopa, za chopa, sponsor, na ewa nakopa, anakosa. Ni conscious, kicheki mbota, ni clockwise. Bado na wavisha makanzu, nasko say size. Kama kweli pese na ungea, siongei save. Na naushe zi flow speed ile ya 5G.
Tukusa Moise
Songa.
So brother number 2.